kidogo. Nataka pesa pia.
Cute boy, cute girl.